madalahan iyo waliba antiyo dareertay loon ku hadalay arrimaha cadaaladda iyo amniga, iyadoona bulshada ku qaybgalay su'aalo weydiiyeen madaxda maamulka degmada Xudur iyo kan gobolka Bakool, waliyaabo ay ku qabdeen arrimaha amniga iyo cadaaladda. madalahan iyo waliba loon ku gooleeyay sidii bulshada lan sii lahay fursad iyo madaxda maamulka ku weydiiyeen waliyaabo ay fadaayeen iyo baahiyaha la wadaagaan, taasoo qayb ka ah arrimaha dowladda dejinta oo lan ka talgalay in shacabka iyo dowladda wada diirta kalsoonin iyo kan qabana. gudoomiyaha degmada Xudur Mad Maalan Emad oo kulanka ku hadalay iyo markii hore waliba uu saxdhawaayay madala noocan haato in Xudur loo qabada, sidoo kalena waliba uu gudoomiyaha sheegay in waqtiga muhiimata in walisku weydiiyo arrimaha cadaaladda iyo amniga ee markaa deegaanka ku jira.
sida sheegay shirkan waliba daarinya masanayna ee ku turjumay amniga iyo cadaaladda yaa ku turjumay ani walisku weydii adduunyadu way buu walaal ka shar hormaray way buu aha ani walis weydii walaalgal dingle la toosi dal amni lahayna cadaaladan lahayna ogdin wal ku jar ma leh ankaas Soomaaliya bigee kate hanuun ku deeraya amni iyo cadaalad iyo walaal ma jiraan hanuun leero laakiin langulo deemaz us roog hadii amnigan in jarfana cadaaladan jarfana dhabaato badan ku jar fadi siileen ka talagalnay sidii heerkii ka talagalay ay diirnay laakiin way leer kore ani maana wala ku bilaawin yin amniga cadaaladin wala ku bilaawin yin waay maxkamad diyaar la amniga yaal ciidamadii way ma fadaana samnaaran wal badan dadka la kuwaci la kuwaci gali la ka baraarji bal bal li ngarna bal li bal ma kul amalan la qobada sadadka dhanka baraarigan amniga yonayto cadaalad sadasiran ka baraar goon arintaas asin jeediyana i walaay lamade amni walaay sun qoblo kortaan asin jeediyana sin qosadaana sadaa ta keelooyinka amal banaanka fadhiyaan dadka guru male roobkii ka dhiyay iriidii ka dhiyay guriyo galaan male waxyaalaha sadaa amal way bafadaan hay'adda amniga dadalad ku shaqeeyo barnaamijyadaas naftii way bafadaan in garab noosid eediyadaas in kamaan naqaana.
gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool dhiniga amniga iyo siyaasada Aadan Abdi Awaari yafuri madalla soona shacabka ka dhiiri geliyay maalmo uu soo dareere kulanka inyo si furan madaxda su'aalo iyo fudaan weydiiyey kuranga isla markaana iyona dhinkiisa si faylon ku jawaabo doonan wali kale uu soo ka taliyay in kulamadan haato ay la badiyaa
eedada lagma hasiyi qof walba inta ku qayb galayna may ka salaamay mansabka iyo maqaamka dadka fadhi in koray maamulka degmada Xudur ama isla eedada lagma hasantiin may rajaynaa insha Allah kulamadoona ini marbada han naga doonaa dabcan mid hore ba la hadaay waqti dad haay si uu markaa su'aalooyinka iyo walaa inaan weydiin aan ku jawaabna waqti badan ma qaadaa insha Allah shirkani furinyi su'aalooyinkii walaa inaan weydiin fadhiya diyaar aan gannaa ma santin
kulanka lan ku hadalay arrimaha amniga iyo cadaaladda iyo waliba si wada jir aan qaban qaabeynaa wasaaradaha amniga iyo cadaaladda walina kulanka masuudada dareere kulamo sidan haato hore loo qabdi magaalooyinka kumid ee Koonfur Galbeed iyadoona muhiimadda ku bingeeta in bulshada iyo maamulada degmooyinka iyo gobolada iyo markaasi walisku weydiiyana howlo maamulka iyo hayaanka